80s ghost beats.
Hey, not your biggie man.
Biggie, biggie, biggie man. Here with the big boy, not your biggie man. Biggie, biggie, biggie man.
Lipo toka bro, maisha ni hatari. Home tulikula lunch ile mida ya futari. Squeezy big man kama Muhammad Ali. Na ball haya maisha like Stephanie Curry. Ukona peso tetua biggie tu. Mademu atakuitaji kama vile pitu. Kisu kikali ndo heshima baba. Yani mademu tawaua kama nzi kwenye glass bar. Tusha zalitiwa na marafiki. Tulizaliwa kwenye jana dhiki. Tukakumana haikuwa rahisi. Si wenyewe tu kubebwa sisi. Tuka fight, fight, fight Mayweather. Na misku zote wanatakanga mifedha. Ka bali kauchangii kwenye meza. Najifanya mjinga takama kitu naweza. Najasho jinga lezi kaushwa na leso. Sitombie haso si wenyewe toto wa ghetto. Siposa kautapata mchecheto. Kama ulishika piri piri afuka piga nyito. Biggie, biggie, biggie man. Chili with the big boy nacha biggie man. Biggie, biggie, biggie man. Big, 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 big. Biggie man. Big biggie man. Biggie man. Chili with the big boy nacha biggie man. Kituma taxi, WhatsApp tu na blue tick. Alafu insta tu wa block ili mtonesis. Staki shoboki snitchi na weka ex. Unabaki umeduwa ka umekimbiwa guest. Enda ulizia nani kipenzi cha mtaa. Kopo zinaondoka tamkibinya baba. Na mwaka huu ni jiwe bada jiwe mtaka. Na watemea makozi ili mpate kinya. Hii raps kusoma gaveta. Na nilifaulu bila taneka. Mafanzi wengi mbezi tegeta. Nilipotoka nyasubi kilometa. Mulize bize takumbia na cha genius. Serious, I'm like oh man akili buzz. Thanks God, I'm grateful. Mitae na ningoja kauji obwana yesu. Biggie, biggie, biggie man. Chili with the big boy na cha biggie man. Biggie, biggie, biggie man. Big, 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 big. Biggie man. Big, biggie man. Biggie man. Chili with the big boy na cha biggie man.